Bandi nyaba kuogerako, bandi nyaba kwegomba, na ye bakwegombe samasu. DJ kubaka imba kasoja kokonde jane, zenzine muno wange.
Singa waliwo esi, ejuro mukwano. Nandi bade nawe katugeze enyanja efuse mu mukwano. Togenda kwejusa Eseno newe shuka Omwezi newe kushuka ndiwo Omutima chegungamba Yena subiza Kulo kubikola tondega Nyabo Yena kusobya Kuba okwene ya tondega
Siga, what they say you can the city juka. Wait here, my like a wang. Sembera wendi tonda gatima. Yakalanku kulire yo hama. Menaku waniranga and yoko zetama. Kuba, olika kabina. Wenkula wasana tula mufima. Ni wendi wafuse chimenken subiza baby titoli deka. Yakala tugende kuvenas. Nzimbe ye nyumba tuzale na vana. Ndi muli mumutima wetule waka ndoweza kugomu jagala nkugulire simu kawemba ndi walomfunire likupita ensikate juda abazibu buli omumula bamasa gatese kugwe naye njakulwana n'omuntu wadde ndi munafu njaba kubenkonyoku nalose nga tuli mu chombo nga tuli mu banga tugenda ku Venus nafunyemu idea tobangu twale kusozi etali bikemo kubulungi bo Oliver uwenkuteka mu bantu mbanko z'obusiru ngwako kukifuba nawe kakasaba lalanti nalondo mugwe ntunula buli gwendaba obuwala bwa kuno bona teri akwenkana ye mazima nomalo njawa mwezi muno bantu sokudiba ye kwasingira buli omu abasigadde bona mbalabanga kidiba
singa waliwo ensi ejudo mukwano. Katugeze enyanja efuse mu mukwano. Singa waliwo ensi ejudo mukwano. Nandi bade nawe katugeze enyanja efuse mu mukwano. Jagala, beta, soda.
Yegwekwe na lotanga, mubisera vilinga ndiye waka. Yegwekwe negomba, unomu mutima baby, ondi mukopi. Ntula wonendo woza, dobanku twale wa baby, taliva kopi. Na ye mpulira ntide, simanyova na malakunga ndinawe. Panjinyava nepikida, okunzita bakutwale ngate wali agamba. Njakuteka wolutalo wakati wange naba bakwe gumba. Wade simanyi kulwana na ye njakwe wayonge nkoke mire nsanafu. Teba sobola kutwala nganjatemya bebe chonda ide. Njakusoka nsime ye mbuku mwena kuteka ngandi mulutalo. Ndaira nti wendi wangula tuligenda kupena sile tulio gulamu.
Singa waliwo esi ejudo mukwano. Oh. efuse mu mukwano singa waliwo ensi ejudo mukwano nandi badde nawe katugeze enyanja efuse mu mukwano.